Nangase kuthiwe yapheli imali ngabuso thuthatha
ngimbuzo nginombuzo nginombuzo
mina nginombuzo tali
ngimbuzo
Nangase kuthiwe yapheli imali ngabuso thuthatha
ngimbuzo nginombuzo nginombuzo
mina ngombuzo ngombuzo Nginombuzo
ukuthanda mina noma uthandi imali yami Pendula tali ngeke ngoshe isikhathi sami
Amina ngombuzo ngombuzo
Nginombuzo ukuthanda mina noma uthandi imali yami Pendula tali ngeke ngoshe isikhathi sami
I ain't trying to be bitter but itali impilo ngeke wayipredicta Kyabanda ngithenge lihita Ufuna ukuthavela ngikuzame divisa I ain't trying to be bitter But itali impilo ngeke wayipredicta Ita ifisa ukuyazi kukuthi uzoba khona yini mase ngidinga Ita ngiyazi umculo nje kuphela
Akukho kunye
Mangase konke lokhu kuthiwa kuyaphela
Ngakhala inguwe
Hinta ngiyazi umculo nje kuphela
Akukho kunye
Mangase konke lokhu kuthiwa kuyaphela
Ngakhala inguwe
Amina ngombuzo ngombuzo
Nginombuzo
ngombuzo
Ukuthanda mina noma uthandi imali yami Pendula tali ngeke ngoshe isikhathi sami
Amina ngombuzo ngombuzo
Nginombuzo
ngombuzo
Ukuthanda mina noma uthandi imali yami Pendula tali ngeke ngoshe isikhathi sami
Mina nginombuzo
ngombuzo
Ngicela ungibuke emehlweni ungitshele neqiniso ngifuna impendulo
Pendula
we ngabuthanda mina noma izinto
enazo
tshele uhlukile noma ufanana bonke bandlalile mengithandana na ingakho ngibuza lokho ngifuna ufane na mina nginombuzo Ngicela ungibuke emehlweni ungitshele neqiniso ngifuna impendulo
Pendula
we ngabuthanda mina noma izinto enazo tshele uhlukile noma ufanana bonke bandlalile mengithandana na ingakho ngibuza lokho ngifuna ufane na
mina ngombuzo ngombuzo
nginombuzo
nginombuzo
Ukuthanda mina noma uthandi imali yami Pendula tali ngeke ngoshe isikhathi sami
Amina ngombuzo ngombuzo
nginombuzo
nginombuzo
Ukuthanda mina noma uthandi imali yami Pendula tali ngeke ngoshe isikhathi sami
Awu 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 awu